Yohana boqotshani egi waan kana jili auditi jira dubi yesoni Yerusalemu dake Yerusalemu kesa datu fulo reje dani arotoko tijira tadargula shankab tafan ibraniyatini bedzada jedan achkesa guminam fayada befi ballafi nafafi takoko taechisa ak bisa wocane gani wa marrogari malaikan abo arosun kesente bisa wocisiftu Nami fayya inkamne kha egi bisani wocani qararosun sene dukubta defu infayya nam tokko tijira kha gan soddomi saddeti fayida banchis yesoni sarge akinni guya edu achis benani
fayyu feta
jede gafat nami ti fayya inkam kha wan jede
abbo anini nami obisan wocani khesna bo shinkab ato anini itirke faddu Namedebe naturase.
Yeso wanjere.
Kaitille tante fudadu. Dem.
Namichi khano jumsun faye itille ufi fudate itdabati. Uyasuni guya sabatoti. Dubi audini wan namichi khanin jette.
Guyankuni guya sabatoti. Akiatini itille tante batte demtu fulaniti.
Jet. Ammo inni wanjere.
Namichi na faye se wan nanjere. Itille tante fudaddu dem nanjet
worri wanjeden
nami itille tante fudaddu dem sinje suni en
nami tifayisankani nami sfayisimbehu wonti akanaati fi marro gumina chibate fi yeso ya yudemi egi suni yesoni nami chani man waqa khesa targe wanjeden
meilali la fayite itidebite dabin tolchin akwan hagani ramtu inargan
Namichi khani deme yaudi time akka nami isfayis yeso wanka nafi yaudi ni yeso gargalchite marro inni wanka nguya sabato tolche ammo yeso wa waranjet
abanki hojja chufo jata anillen hojja chufo jachu male
wanka nafi yaudi in akara le iris jesu fete wani ni ser sabato challa chapseniti ammo waqi abaki jedef akanani qite waqa uftolche Dubi yeso wa waranjet.
Duguma wana nisaninjet. Ilmi dandae ufin woma intolchu. Yo wana baan tolchu. Argmale. Ilmi wana baan tolchu. Challa tolcha. Unte akanaatif abbaan ilmi jaalata. Waan ufi tolchu chuf is agarsisa. Ammalle hojiguddo tatan irra garsisa. Ak isan mamtan. Akum abbaan namdui kaase jirachisu ilmillen akasum. Nam fedu jiraachisa abbaalleen nam tokkolleen qoru ammo waan qorsumma cuuf yaayu ilma kenne akk nami cufti ilmu guddisu akkum abba guddisan nami ilmin guddimne abbaay serge eessa fuude guddis dhuguma waanan isaniin jedhu nami dubbiti dhagaye kana erg dhugeeffate jireenne garii qaba is wallaalitti murani ammo yaadu is keessa ba'e jireen argate Duguma waana nisaniin jedhu hojjaaniin dhufti ammayyaa dhufte tawarri du'i qonqo ilmu waaqaa dhagawu duub ka dhagawu in jiraata akkuma abbaan jireen uf keessaa qabu akkasuma inni ilmaallee tolchi akka jireen uf keessaa qabaatu inni yaayu jabeen qorsummaa kenneefi waan inni ilmi namaa ta'eef waan kana hin mamina guyyaaniin dhufa Kaname awwaal kees diru cufti qonqo isaa dhagaye awwaal keessa yaa'u nam waan dasa tolche kaasanii jireen kennaniifi ka waanamtu tolche kaasaniit wallaal itti murani anin danda'e ufit woma hin tolchu ak waaqinaattim gulqoraa qorsummaanti ta dhugaati wanti akkanaatiif ani fedhitiyya hin barbaadu ammoo fedhe abbaa na erge barbaada yoo ani nuuf dhugeesse Dubbinti dhugaaniti ammo namna dhugeessu tokko jira dhugeessan inni na dhugeessu tam dhugaati anin hin beeka nami isan namitti ergitan Yohaana innilleen dhuga sun la dhugeesse dhugeessan nami na dhugeessu woma keessa hin jirtu ammo akkisan baafamtaniifi ani waan kan dubbadha Yohaanan ibsee bobeete ibsitu isan haq bultii diqqoo ibsa isaatiin gammadu feetani anin dhugaa tahaag Yohaana irjirtuu qaba. Hujiin anin tolchu taabbaan tolchi naan jedhe isiin naa dubbatte akka abbaan na erge agarsiifti. Abbaan na erge naa dhugeessa. Isan qoonqo isaa takka hin dhageenye yookaan bifisaa takka hin garre. Ammallee waan nam inni ergee dhugeeffachuu diddaniif dubbii isaa tagara keessan keessatti hin qabdanii isan xaafii keessa barbaaddanii waan isii keessa jireenya garee argattan uf seetanii ammoo xaafinu na dhugeessiti. Taatullee isan akka jireen argattan natti dhufuu diddan. Anin guddin namirri hin barbaadu ammoo anin isan beeka akka isan jaalala waaqaa gara keessan keessaa hin qabne. Ani maqaa abbaa kiyyaatiin dhufe ammoo isan na fudhachuu diddanii hojja namii dhibiin maqaa ofiitiin dhufu inuun fudhattanii isan akkam dandeettanii dhugeeffattan. Ka guddinni walirraa argattan ammallee guddinni waaqaa tokkoch irraa dhufu barbaaduu diddanii waan anin aabbootti isanii maddu hin seeyinaa. Namni isanii matu tokko jira Muusaa ka isan abdattan. Yoo Muusaa dhugeeffattanii sila dubbiitti jalli dhugeeffattanii waan inni oduuti xaafeef ammoo yoo isan waan inni xaaf dhugeeffachuu baattanii akkam dubbiitti dhugeeffattan ree?